original Empire.
Mwana wange zawadi ya moyo wangu nakupenda sana zawadi ya moyo wangu don't you ever be afraid of my love in the same way the guys in your past. You're a beautiful woman, I yelele, omuhana wa moyo kwange, yelele. I need you right now, I need you right here, I need you with me. Muhana wange, zawadi ya moyo wangu. Moyo wangu nakupenda sana, zawadi ya moyo wangu.
We can be everything you have ever dreamed of, love. Just let me in. You are making the future in the present. Jipatie nafasi ya kuwa na furaha. Nakupenda.
You're amazing, baby, and sweet. You light up everything with your smile. Oh, Muhana wange, zawadi ya moyo wangu, nakupenda sana, zawadi ya moyo wangu. Moyo wangu, don't you ever be afraid of my love. In the same way the guys in your past. You're a beautiful woman, I yelele. Omuhana wa moyo kwange, yelele. I need you right now, I need you right here, I need you with me. Muhana wange, zawadi ya moyo wangu, nakupenda sana, zawadi ya moyo wangu.